Tanzania ama nijivunia. Ongezania kujenga Tanzania. Nyerere Karume aminia. Yapo sasa wamesha tangulia. Inji nyingi watu wanalia. Daile wanatanga na njia. Amani wanaililia. Mabomu yanaua familia.
Wewe Mtanzania, ringa Tanzania, cheza Tanzania, kumbuka kujenga Tanzania. Wewe Mtanzania, ringa Tanzania, cheza Tanzania, kumbuka kujenga Tanzania.
Inchi nyingi watu wana shida, bila shida kwetu kawaida. Alionacho na atoe misada, sione ile tunasaka vimada. Bongo, chemsha ubongo, bingo kuipata songo mbingu. Tanzania kuna mingi michongo, amani akuna longolongo.
Wewe Mtanzania, ringa Tanzania, cheza Tanzania, kumbuka kujenga Tanzania. Wewe Mtanzania, ringa Tanzania, cheza Tanzania, kumbuka kujenga Tanzania.
Kama unatoka Afrika usikose kwenda kusimulia, ya kwamba ukifika Afrika usikose kufika Tanzania. Wanaishi kwa amani, pia hakuna ukabila. Kama ukabila ulikuwa zamani, sasa tunasafi sura. Tanzania, Tanzania yangu najivunia. Hata nikiapatia Tanzania yangu sito ikimbia.
Ajane 20% of the nation is man.